We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to a safe
understanding.
Preparing high schoolers
for life inside higher education.
About educational issues napho ke sithetha nematriculant ne high school students into kuba siyazi preparation for life inside high education. Igama lawo ngamphulaphuli ba uyaqala umamela igama lamu ndingusake John kwaye ndim ke umqhubi inkqubo wale show. Kwaye ke uba wena uyaqala usimamela namhlanje ke siyakwamkela kwaye ke siyathemba into kuba uqala namhlanje noko uzawuba ngumphulaphuli othembekileyo kuthi kwaye uzayazi into kuba every Saturday from 11 to 12 siqala le nkqubo yethu asifundisana apho preparing high school students for life inside higher education. Njengoba siphile ke unyaka siyiqone masenze le nkqubo lena sizama ukwenza lula for izinto for aba bantu aba bacinga ungena kwi-higher institutions. Ngoku ke mphulaphuli ke neshow yethu namhlanje yohlukanga kulena besiqhela uyenza kuqala apho ke sizama ukukhanyisa on certain educational issues. Nanamhlanje ke siyathetha ne-class of 2021 sithetha ne-matriculants kuba kaloku ziyaqalisa ziyagqibezela ngokuzona ubhala i-trial exam zabo. So ke namhlanje show it focus ekubeni bezinjani i-preparation zabo, ingaba hlamba ziva njani bona after begqiba ubhala ezi-trial exam zabo, ingaba be-prepared enough for uzibhala na, kwaye ingaba bazithembe njani njena ke ngosebesiya kwi-final exam. Sayazi ke bayagqiba kule veki lena ubhala i-trial exam. So ke ngosenza le show lena sizama ukuthetha nabo namhlanje. Kwaye ke wena ke bawuyaqala usimamela nje besitshile uba uyaqala usimamela kule show yethu ke into esenza sicollecta i-voice note siphinde sicollecta i-voice note from WhatsApp because lo asikwazi wabiza i-guest apha eshowini because ke funeka sihloniphile alo ke-regulations kakhulumente because sinazo ne-announcement esizawuzenza ezibalulekileyo namhlanje. So ke sicela wena uzohlale nathi namphulaphuli kwaye ke ungalibali igama leshow asifundisane from 11 to 12 every Saturday sihlele nani apha e-studio sizama uthetha nani ke nina abantu balapha eMzantsi Afrika bakwiindawo ezahlukeneyo zalapha eMzantsi Afrika. So ke xa sesiphinde sabuya ke mphulaphuli sawubuya sithethe ngone class of 2021 nokuba ke kutheni siyenzile le show yalethu namhlanje.
Number one for today's hits and all-time favorites.
Grahamstown's youth station, RMR.
Siphinde sabuya ke wena ke mphulaphuli uba uyaqala usimamela namhlanje siyakwamkela kule nkqubo yethu asifundisa apho ke namhlanje sitshileyo apha ekuqaleni kweshow yethu uba namhlanje sithetha ne-class of 2021 kuba lo siyale class of 2021 lena i-most yabo ibiyiclass ibiyiclass ka-grade 11 yalast year nge babe sijongile imeko ye-COVID nokuba sijongile ne-schedule sezikolo behamba njani singaboni into okuba kaloku abantu abebekhe ba-scratcha because alokhu ange baye ikhalenda yesikolo. So ke ngoku sizama uthetha nabo namhlanje sizama ujonga into yokuba ingaba uba zihambe njani ii-preparation zabo, ingaba zithini ii-difficulties zeetitshala abadibene nazo, ingaba bona bazibone njani bepreperishwa njani na, kwaye ke ingaba ithini i-risk yoba bona bangapreperishwa kakuhle. So ke namhlanje ke sithetha ngaloo nto leyo sithetha ne-class of 2021 apho ke sawuthetha ngezinto ezininzi ezizinto zininzi zikhoyo zihlukeneyo sijonga lo ne-dropout rate yapha lapha eMzantsi Afrika kuba kaloku siyayazi i-dropout rate eMzantsi Afrika kwabefore ifike kwayi-COVID lena ibiphezulu kakhulu i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika. So ke ngonamhlanje ke sithetha ne-class of 2021 because aloku kuneka sithethile nabo sibone into okuba ke baqhuba njani ii-preparation zabo zinjani kwaye nootitshala zabo nootitshala ababona ii-preparation bezinjani na zeziphi i-challenge ebeyodibane nazo kuba lo nje babe sesitshile into yokuba le class of 2021 ibizi-grade 11 zalast year. So loo nto ibalulekile into yoba siyibambe ke njengoba siqhuba le show yanamhlanje into yoba i-class of 2021 ibengama-grade 11 alast year and also ke into okuba ke unyaka wabo kaloku beka-grade 11 ebengakho mhle kakhulu siyibonile loo nto leyo. So ke ngoku namhlanje ke sizawuqala le show yethu ngokuba sidlale i-recording esiyifumene from YouTube about the Zero Dropout Rate campaign. I-Zero Dropout Rate campaign campaign focus ekubeni i-dropout rate ejonge into okuba i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika inkulu kakhulu kwaye bekufanele uba ibe yinto esiyijongayo lena ke uba i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika ibe nkulu kakhulu kwaye ke bazama ke ukwehlisa i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika ngoku-offerisha ii-programs, ngoku-offerisha i-support kwi-students, ngobonalisa into yoba zeziphi izinto education system lapha eSouth Africa ingazama ukuyenza ekuzama uncisana ke ne-high school ne-primary school learners. So ke i-Zero Dropout campaign izama ukunqanda loo nto, izama ubonisa u-government into yokuba angenza njani. So ke makhe siye kubo sive into yoba basiphathele ntoni nabo.
Across the country, about 40% of all grade 1 learners will leave the schooling system before finishing grade 12.
The Zero Dropout campaign is a national campaign with the goal of halving the rate of dropout by 2030.
The latest data suggesting that learners from approximately 10% of households not return to school.
The vast majority of children still only going to school every second day or every second week, which means that they're missing out on a huge amount of teaching time. When we have disruptions to education like this, what happens to children?
Some estimates suggest that around 300,000 young people left the schooling system each year. Now, the COVID-19 school closures, together with the economic shocks of lockdown, have amplified the disruptions that typically lead to dropout.
A lot of learners were already struggling with their literacy skills. And what's going to happen is that they're more likely to fail because they have not been engaged for enough time in terms of the curriculum. And so once they start failing in the repeating grades, they start to get demotivated and eventually they disengage from the schooling system and then they're more likely to drop out.
A dropout is often thought of as someone who is lazy or irresponsible and has no interest in school anyway. That is not what we have found.
Dropout has been something that has been normalized to such an extent that it's easy to cover it up with a pass rate and not to look at how many learners have actually started school and completed school.
Perhaps now, more than ever before, dropout is top of mind and it's being counted. It's being registered as a serious concern, and there are concerted efforts to re-engage learners.
How do you get teachers to become more interested and more observant to what's happening? And also, once somebody's dropped out, how do you get them back in again?
Many of our partners have found that going to find a learner, finding out what is the issue, what is the problem, and working with learners to re-engage them back into the school system is a process that can occur, but it takes a longer period of time. So investing our energy in when the learner is in front of us, are we doing everything we can to connect with them, to ensure that we are responding to their individual needs?
What is it that we need to do together to have a coordinated national response to preventing dropout in our country?
Siyayiva ke into ye-Zero Dropout campaign into yokuba ke inzima kakhulu i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika kwaye ayiyo nto efanele uba siyithathe kancinci njengento engathi into eqhelekileyo lena yokuba abantu abaninzi bayadropout ezikolweni kwaye ke le nto ye-dropout lena asiyonto iphelayo, mhlawumbi sithi kwi-high school nakwi-primary school, yinto lena eqhubekekayo nakwii-universities apho umntu aphele ebona into yokuba kaloku yenakho better prepared for i-university achuze ke ngoku into yokuba avese adrophe out esikolweni. So ke yiloo nto ke i-Zero Dropout campaign ifocuse kuloo nto, izama ujonga nee-factors ezicontributayo kule nto ye-dropout rate. Sometimes bayasichaza ke into yokuba eyokuqala yile nto ofumaniseka kowenu uyi-first born and dependwa kowenu into yokuba ibe nguwe mhlawumbi osapota ifemily. So umntu aphele yeka isikolo azama uhasilisha, azama usapota ifemily yakhe. Abanye ke imeko yasemakhaya ayikhontli kakhulu kwaye kwa abanye ke baphela mhlawumbi yeka because of the fact that ababoni enough motivation kwalapha ekuhlaleni. So umntu uphele ngayo naleni nesidingo soba afunde because akaboni into engathi yenzeka ekuhlaleni kwakhe, so umntu aphele drop out. So ke zininzi factors abazivezayo into yokuba ezicontributayo kwi-zero kwi-drop out rate lapha eMzantsi Afrika. So nawe ke namphulaphula ndiyacebisa into yokuba ukuzama uyojonga newebsite yabo ubone imisebenzi abayenzayo nee-ideas abanazo zokuba bazame uyithoba le dropout rate lena because i-target yabo xa beyichaze into yokuba by 2023 bafuna uba i-dropout rate eMzantsi Afrika ibe yehle kakhulu kwaye no-government ezama ndlela zonke uzama uyiphelisa le dropout rate yalapha eMzantsi Afrika. So ngoku ke siyatshintsha kwenamphulaphuli, sizawungena ngoku kwi-second segment yethu apho ke namhlanje siza kuva from i-school teacher into kuba ke besinjani ukupreparisha bekunjani from bona ukupreparisha le class of 2021 for i-exam. Kwaye ke sizama sawudlala ngoku i-clip from i-school teacher apho saze siplanela sona into kuba bekunjani ke ngoku ukupreparisha i-grade 12 for i-trial exam.
Okay, ndo, the hardest part ne ngutitsha abantwana baka 2021 abenza i-matric. One of the challenging things last year khange bafunde. Bebengena bephuma esikolweni. So ufumanisa ke ngo this year we have to cover i-content ka grade 11. Kube kukhona lena ka grade 12 i-content. So into endinoyitsho into yoba bane-content gap because ngoku funeka sibatitshe i-content ye 2 years ngonyaka oyi-1. So ngoku uyifumanisa uba ngabana bayapenika because abakwazi ukwe ulenza ixesha, uyayibona ne, because umsebenzi mninzi okokuqala and ke ngoku funeka besesikolweni all the time because umninzi umsebenzi kufuneka siwukhavarishile. So yilaa nto ke yoba bebengekho esikolweni ixesha elininzi, bavale ngomatsho most last year, khange bakwazi bakhona esikolweni about 6 months, koko behlele ekhayeni, bafika ngo-October babe sebebhala i-control test. Khange baqhele ufunda last year, uyayibona, kukhona kahle kahle bona bafundiswayo kulo nyaka.
Grahamstown, your number one station, 89.7 FM. Log on to www.rhodesmusicradio.co.za now.
So ke ngoku sifike kwi-segment yethu yokugqibela yeshow apho ke sitshile into kuba ke ngoku sawuthetha ne-class of 2021 ye-matriculants kuba kaloku i-dropout rate eSouth Africa inkulu kakhulu kwaye ke ayo nto sinoyithatha kancinci lena. Siba fanele uba simtrite lo nyaka ezi examinations abe zif yinto engafanele uba siyayi-pay enough attention kuyo because aloku abantu abanje besendithila seqala ukucisa le nto yoba ibingama-grade 11 anga. So ke ithetha loo nto le into yokuba bazawudinga lonke inkxaso from thina abantu balapha eMzantsi Afrika nokuba thina singenza njani nakuze sizame ukuncedisana nabo. Kwaye ke siyayazi into yokuba ke zibaluleke kanjani iJune exam kubo kuba kaloku abaninzi baba-aplaya ngazi kokwezi universities baaplaya ngeJune examination results zabo because abanye mhlawumbi baqhubanga kakuhle from u-grade 11. So ke siyazi into abantu abaninzi noba baaplaya basebenzisa eza metric June exam waaplaya for i-universities. So ke yenye yeeproblem ezinkulu ezinto uba usenofumaniseka into yoba abantu abaninzi abaka-aplaya and application forms ezikolo sezizawuvalwa ngoku. So ke kunyanzelekile umntu into yokuba azame ukhangela phana kwezi sikolo ajonge uba zivalwa nini ugqiba kwakhe aaplaye, angalindi until next year xa seziphumile ii-results zakhe za next year ngona aqalayo ulinda, angalindi kude kube njalo uba aaplaye xa sekuphume umalusi wakhe. So kungangcono into yoba kwe wena ke uzame utshekisha ezo zinto ezo uaplaye esikolweni ufumane isikolo. So ke yakha ujonge isikolo esikhuza abantu abaninzi ukhe ndathitha nabo especially matriculants yeke zachaza into yokuba zika-aplaye esikolweni, ezinye ziyachaza uba ziaplaye kwisikolo esiyi-1 even though ke beyazi into yokuba and ke ilanti i-risk kakhulu iaplaye kwisikolo esiyi-1 because ke unakho ukuzitetha kwelo calelo kuba kuthi ungabofaka onke amaqanda akho kwibhasketi i-1. So ke sisitsho ke nakuwe wena umntu wenza imetriki, nawe wena mntu ubuthathe i-gap year into yoba khawuaplaye kwamsinya ujonge ube enzela uba ube nazo option enzela into yoba next day ungastruglishi in terms of ukhangela isikolo. So uzama aplaye kwangoku wena. And also enye into efana ndizama uyichaza yona mphulaphu into yokuba i-NSFAS application since silapha ku-October azikaphumi. Azikaphumi i-NSFAS application but wena uzohlala umane ujonga phaa kwiwebsayithi yabo ke ka-NSFAS uzawuva from bona xa seziphumile then uqale ngu-aplaya for ezo application ezo. But obviously apheka mbini kwe show zethu sizabana nayo ke ngoku ishow eza focus o show kwinto yokuba unga apply njani for NSFAS neziphi izinto ufana uza avoid kwa neziphi izinto ezidingekayo xa u apply for NSFAS. So ke zezo zinto ezo. So ke nje babe sensitive ke mphula kwinto yoba namhlanje sithetha ne class of 2021 i-matric student kuba kaloku last week lena ye-trial exam kwaye ke njenge-last week lena kunesibanqwenele intlahla kaloku sive from bona into yoba bezinjani ezi-matric i-matric trial exam bebezibhala because kaloku khange bafumane ixesha elininzi lokufunda, khange bafumane ixesha elininzi lobo bapreperishe kwaye ke zininzi izinto ezenzekileyo kulo nyaka kuba siyaphinde sabuyisana ne-lockdown kaloku apho ke besike saphinde sabuyela umva kwii-level zethu. Yiloo nto leyo iyaaffektha ingoku into yoba bangabhali i-trial ibangabhali i-June exam zabo. So ke ezinye zee-factors ezo and also ke ngwezinye ke isikolo from le ndaba endisuka kuyo mna ndiye ndabona into yokuba kwa i-winter school lena khaba bakwazi uyigqiba abanye abafundi because ke beke kwabuya ii-levels. So ke zezo zinto ezo siyithetha ngazo into yoba zii-factors zininzi ezicontributayo kwaye yiloo nto ke bendisithi ke ingathi kuyawuzama into yoba sizama ubancedisana nabo ngamandla kakhulu siyibone into yoba baqhube njani. But ke before sithethe ngezo nto zinjalo makhe sive from bona into yokuba baqhube njani nanke ezi trial exam.
Good day, my name is Tenatsuku Nicole Lusike. I am 18 years old and I'm in my final year of high school at Littleton Manor High School.
My name is Milamzi Makaluza. I am from Port Elizabeth, currently doing grade 12 in Morningside High School.
So can you describe how you first felt when you heard the news that you were not going to write your June exams?
At first, I was so happy because like, that was less pressure, you know, like, and then as time went by, I saw this and I felt it as a disadvantage because we were not used to writing a full scale matriculant exams, and when the trials were approaching, there was a lot of anxiety and pressure, and it was bad, I feel, in preparation.
So how did you guys prepare for the trial exams?
What helped me was that I attended winter and autumn classes that were free and was provided by the government to help us. And also, in preparation of trials, I actually used my past papers.
Since we know about these mobile apps,
for
grade 10 to 12, they have different subjects. You just search mobile app mathematics, and then it will appear there, and then you click download. While you click download, there are some of that thing that apps that related to these ones.
Options.
So those can be also like other subjects that we want, and then we download them in a row.
In preparation for my trial exams, I started writing down notes 2 months before we started writing. And that really helped me to stay focused because I found that studying 7 months before you start writing really doesn't help.
How would you describe your experience writing the exams?
My experience with prelims was that they were not as difficult as they were made out to be because I had people from past matric years telling me that they're going to be so difficult.
With all these challenges that we're facing the South African education sector with regards to COVID and the change in the school calendar, how do you think you have performed?
There were times where I got too tired to study, but I did study. There were times where I did not get enough sleep because I tried to study. But overall, I think I did well. I hope I did well.
So even though I did not write my June exam in a full scale paper, I'm okay now. Like it was not as much of a big disadvantage as I thought. I actually wrote my papers pretty well.
It's siyeva ke into bazithini matric student apho kwezizitsho into kuba zona noko ziyeza preparisha kahle kwaye ke notishala bazamile ngamandla onke into babancedisane nabo kwaye ke ipreparations zabo for your exam zihambe ehlobo kwaye ke banethemba into kuba benze ngokwaneleyo ukuze baqhube kakuhle kwaye ke siyabone nokuba banazo ne-app abanye bayazichaza into yoba ikhona nee-mobile apps okwazi usebenzisa offline xa ufuna ufunda ezi ofarisha zizikolo abaxelwa nangootishala nootishala ezi mobile app bayazisebenzisa ukuzama ukuncedisana nabo. So ke zizinto abasicacisela zona ezo zokuba ke noko banethemba lokuba noko i-trial exam ziliqhalasinalo thina ngabo noko masibe sibukhululeka because bona ingathi bayabona into yokuba bebereadi kwaye kwale nto bangakha babhale kaloku i-June exam uthi loo nto leyo batsho abanye bathi bancedile because baneke ixesha laka elininzi lokuba bapreparishe kwaye khoza lobo befila nervous abanye. So ke loo nto leyo ithi ke iyabanceda kakhulu loo nto leyo. So ke yinto entle le nto, yinto entle leyo kaloku uba lo besinexhala lokuba sicinga into yokuba le COVID lena imoshe kakhulu kubo but abanye ke banethemba lokuba noko bendifunde eli hlobo kwaye ngofunda eli hlobo kwam notishala wandinceda eli hlobo kwaye ngonceda kwakhe eli hlobo kwaphumelela izinto ezinje kwaye ke ndibhale i-exam mna ndinevision enje kwaye ndisendikwi-state of mind esi-right because ke siyazi into yoba ii-exam ezi noba umngakanani na akukho lula into yokuba uzibhale especially xa unova into yoba awuqhubanga kakuhle loo nto iyakwazi udameja wena mntu ubhala ezi exam. So ke batsho ke nabo into yokuba nobona baqhube ngeli hlobo kwaye bayancoma into yokuba noko akufani naqala. So ke sigqibile ke ishow yithele hlobo into yoba sizive ke i-matric student baziqhube njani kwaye ndisithi ke nakwemzali, ndisithi nakwekebhuti, ndisithi nakwekamalume khawuz nizame noko uncedisana nani phofu university student ndikha nizame noko uba ngathi niyasondela kwezi matric student nizame uzicebisa into yokuba nina nenza njani senilapha iyunivesithi nenza njani na ukuze nipase u-grade 12 wenu kakuhle. So ke ndicela loo nto nakuni bazali nakuni nizame noko ndibangenelele ebomini babo nizame ubabonisa indlela cause le nyanga sizayo kuyo izawube ibaluleke kakhulu kubo ngoku njena bezawugqiba ngoku ubhala i-trial exam izawubaluleka kakhulu le nyanga iyotsho ekupheleni kwa-October bazawubhala khona i-final examinations zabo. So ke nditsho ke nakuni ke university student ithi ke bawuwena nditsho nakuni ke matric student ithi if wena ukaapply esikolweni khawuzama uaplaya ngoku because ngoku iichoyisi zeyunivesithi ezi onozitshuza ziye zicutheka ngocutheka nje kuba zihamba iintsuku. So ndithi khawuzama uaplaya nawe university, khawuzama uaplaya nawe matric student ungekaphelelwa lixesha ungalinda next year. From thina bantu benziwa sifundisane sithi kuni sicela nihlale nathi ze ningalibali into kuba kaloku from 11 to 12 on every Saturday sabe senza le show asifundisana apho sikuyabe sithela ke ne-university students siphinde sithele ne-high school students sizama nokuhlobo loba kungancediswana njani na ukuze kubhekwe phambili. But ke from thina sifike ephelweni kweshow yethu ngoku sithi ke zenihlale kakuhle zenisale kakuhle nibe nomgqibelo omnandi.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to our system.
A show dedicated to
preparing high school learners
for life inside higher education.